Ange gwanga ole kira kaluka abona agendo kubera uko sencha kuluokuna ebitangole ebya government byongedde okunya bana Uganda ngo bweza bugendo sigalanga butambula awatali kufuna kutataganyizibwa kwa nekuna kuluokulonda akulira ekitangole kya magobu kulamizu gwanga ekibugeza musigansimbi eki State House Investor Protection Unit kano ilis nakalema agani government ya maliridu kakasanga okulonda kubera mu mirembe awatali kutataganya buweleza bwonna nga buno Uganda akola omulimu gwe wakati mbufu na anjizibwa nakali mwagumiza ba msiga nsimbi nti kwanga ligenda sigarali kakamu era na Uganda bonaba jia kuwela mumbele ba sobo zesa ofuna buliwele za babetaka abade nebana maulide ngaluwa mune bitongu wa government ibinja ulu wali kuchifu kwa ofisi za buzisangi wa mbitundu ebya nakasero
nti obuwele za buona buja kuyenda mmaso muna kuzino ezo kukuba akalulu yokume dembe buvunanyizibwa bwa buli munansi yenna ali mu Uganda oba akyalide buvunanyizibwa waffe buli munansi okukuuma eddembe okumanya nti ekituukibwako kyonna kyakukuumibwa kiryoke kiyambe kyennawamu ba investors baba musiga nsimbi betukuuma twetagira ddala abangi bajje baleme kutya nti oba oliawo wajja kubeera wakavuyo mu bitongole ebikuuma eddembe tetuli beetegefu okulaba nga buli munansi
kano edis nakalema nakalema atamjene wa kulu mbitongole ya government yivinjoro kwa wadeshi akulia chitongole shimulaga national referral hospital Dr. Rose Merebya Nyima ne akulia Uganda Manufacturers Association chigataba na makolero muhumu za Ezra muhumu za tegeza nga makodi wangendo sigaranga magure ukuja kena kwe bilizo keza rangiri duangezo kuhumula ura 15 norunako ura 10 no mukaga
amakolero mwetuwa tukiriza ngege gareza wo uvramu wafite wakakase mshetuja kugara wo wakuba wanuwa batisa tisa mshetuja kugara wo makolero watu maniti okolero limudu okugara wo milioni za abantu ziba zisana wo mshuso okeru wako wache nandiva dembaraga chiri kugagara wanuwa wango inedagara vio mirabu unako nebaka nchilero tuwaga dewo kweja kumira dagare yo kiba kitegeza tukuyamire dagare yo mkwanga uja kubofa tetusona chikola ate tukakasa abantu bonna nisuja kusigara